Money can I own again? A sexy pull on the beat, you know. Rubber beat, you know. I'll be a sister. You don't know if you did a baby would it. To Pagara Kumena, so mama would it. Gamma didn't achieve a chair, got it. Okule kaom no, the rom sibule. Naye nkizudde nti womerese bwe kisukka obungi nk'enkuya ebimala eby'omukwano songa za mutima kirwadde kya bunge kiggukira ku mutima nze wano wanumya nga nokamala kuba mukwano wamanya nga bonyinula saalina kalungi kekulera bwe nakuwa omutima lwaddamu mpalana nabibalamu nga bwe mbigatta nga takyayitabawo masindaleeda kugamba nga nakudatta nga takyafaayo yafuuka dikiteeta naye nze nasuddewo ttawulo eby'omukwano tadde sikyayinza nze bino binnumiza bwereere bwe wesiga kukuma abeera tayira nasuddewo ttawulo eby'omukwano mundeke sikyayinza nze bino binnumiza bwereere guno omutima gw'olumya si gwa kyuma eyagutonda bwatisibwe yali naye kati abagulimu bano babi buli kiseera baba mu kitingi obagambako mbabawoza mitingi okuda essimu ebadde mu silenti adda n'emmagensi ngesatte ne mitingi kati nze nawanise ebendera abasobola bambi mu gwebere bano ne wobeera donzera prenimakizukazuka webikuma byambala bubi nabikutalumu nze nawe tuli babumu nagezaako okunoonya kye kibulamu kumba oli kisasi kimu nze nasuddewo ttawulo eby'omukwano tadde sikyayinza nze bino binnumiza bwereere bwe wesiga kukuma abeera tayira nasuddewo ttawulo eby'omukwano mundeke sikyayinza nze bino binnumiza bwereere guno omutima gw'olumya si gwa kyuma nagezaako okunoonya kye kibulamu kumba oli kisasi kimu nze nasuddewo ttawulo eby'omukwano tadde sikyayinza nze bino binnumiza bwereere bwe wesiga kukuma abeera tayira nasuddewo ttawulo eby'omukwano mundeke sikyayinza nze bino binnumiza bwereere guno omutima gw'olumya si gwa kyuma nze kati nnyinyonyinyonyi